O buisana jalo le re Ephraim Khosana re bua jalo ka life insurance ba mo baratle re ibitse jalo re ke life cover janong o tlo gore ruta jalo go ya pele mo go one morero o re Ephraim Khosana life insurance life cover go tla tswa ka gore wena o e tlhaloganya ka tsela le mokgontseng jang re Khosana a re tse tlhana go re go dumedise re go amogele mo Mahikeng FM.
And don har bua ka life insurance re bua ka insurance le hore it will cover kapa it will cover dependencies tsa hao ba na ba hao kapa ba ba siyang morao mohlang o sa thola o le ding le fatseng lena, so it will pay out le hore o ifumana kgwedi le kgwedi kapa o ka fumana as a lump sum e ifumana. Batho ba tseya di-life cover such that ga o na le ntlhamo kotsi e tsalang ko mosebetsing and then wa retrenchiwa, life insurance life cover ya gago e kgona gore you cover matsatsi ao e leng gore ga o sebetse ka ona kapa ga setse o tlhokofetse, and then ke yona mo e le gore life cover ya gago e ka kgona kena mo ya kgona go patalela bana ba lapa kapa bona ba leng gore o ba sia morago gona moo. Jale life cover ke yone e leng gore e sebeletsa yona mabaka a jeka a gore motlhang e le gore ga o sa tlhola go kgona go tswelela pele ka iketsetsa, and then life cover ke yone mo e leng gore e ya kgona go kena and then e o fie tšheleteng gore o ka kgona go e sebedisa gore o kgone go iphedisa ka yona.
Jaanong motho a ka botsa gore ke tshwetso ya gamang, a ke tshwetso ya gago gore o e batla jalo e selang sam kana gongwe o e batla jalo kgwedi le kgwedi re Khosana?
Ke ntho e le gore o ka dula fatshe le your financial advisor kapa ba e leng gore ba tle ba o tlhalosetsa ka yona ntlhamo o ile ko service provider itse. Motho o tlamehile a dule fatshe le wena a ka o tlhalosetsa gore e sebetsa jwang and-e le gore wena option e o e batlang ka tswa go wena gore o ka e batla as a lump sum kapa o e batle ka kgwedi le kgwedi, and then wena o tla decide-a mo gore o e batla jwang.
Re Khosana, o fetsa jalo go ka bua kgang e nngwe gore nako tse dingwe ga ke sa tlhola ke dira kana ga ke sa tlhola ke na le income, yanong life cover ke yone e leng gore e tla kgona jalo go ka patelela dilwana dingwe tse e leng gore ntse ke di tloetse jalo mo botshelong jwa me. Jaanong o ka re bolelela gore yanong ga ke tsamaya ke go kwadisa jalo life cover ke ka di-beneficiaries e tshwanetse nne fela my immediate family members kana ke kgona go kwadisa mongwe le mongwe ke batlang jalo go ka mo kwadisa?
Yona e sebeditsa jang? Go na le molao o tlhagileng jalo gore pele motho o ka mo kwadisa, motho o tlamehile a bane le consent gore wa mo kwadisa for life insurance, and then yena a ba sae gore no ke a dumela gore ke cover me under life insurance. Because re ne ga etsela fela gore motho mo kwadisa batho fela and then be se a nka tšhelete ya teng a iketsetsa yona for yena a sa tlhola e ba benefit ya motho o. Jwale molao o tlhagileng ke gore pele o nkwadisang je ke le Ephraim ke le Khomotso, o tlamehile o thole consent ya ka gore no ke batla go kwadisa under life insurance gore le wena o covere under life insurance, because if anything e tsala ke tlhokofetse madi ao a tlo nkiwa a tlo fiwa motho e leng gore ke ena a ownang the policy, ke ena leng gore it's a policy holder.
Go le gontsi rona re tle re nne jalo le tsone di-funeral cover, yanong o ka re bolelela fa gore phapang keng gareng ga life insurance le gongwe funeral cover?
Se se botlhokwa gagolo ke taba gore di le pedi jalo di ya di na le mosola di le pedi jalo. Go na le life cover, go na le funeral cover. Funeral cover e tlo patalela the immediate needs tsa funeral ka nako eo motho a tlhokofetseng, ntho tse tse ka bo di lekase di-catering, di-transport jalo jalo tsa lefu ka nako ya lefu, ke e leng gore e coveriwa ke funeral cover. and then it's just immediate. And you know, in any sometimes in any the top up option in hore o fella ho yona minore o ka patala bona pay out amount ba tlo fa nyona mhlamong ba tla re pay out ya rona ha o finira le tlhahelletse ke 10,000 rand, and that's the only amount e fumanang ka yona nako eo, and that amount ba bang ba rata re ba break it down hore okay, this 10,000 rand it will be for le kasi, it will be for dijo, it will be for transport, ba break it down John mpani yona e ba an absolute amount of money in her life, mana after the hospital. They say we're totally for 10,000 rand, and that's it. Whereas life cover, life insurance, check our book. Kitchel till her it will be in a patala hoena, who to hoena or if mana as a lump sum, kappa with mana, quedi le quedi fellas one. So, did it pay usually the Bushoka Hawolo or you to Sagari? Kana ko leng hore ha wa saver and then hona nang le fule le hlaella ha o pateletse funeral cover, the funeral cost di tkhona re di khone di be covered, and then life insurance yona e khone o thusa hore even after the funeral se se ifitile mole ba salang di dependents, the beneficiary jolo jolo ba khona hore ba bane le tshelete le hore ba tla khone iphilisa ka yona kgwedi le kgwedi. But life insurance e ka khona hore e cover happen to the check about di home loan le hore o nkile di skolo di tsaban ko skolo e khona hore e cover jolo le jolo 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 ntse tse di le pedi tse di bo kwa separately and batho tlamehile ba tsebe hore okay, funeral cover e covera only cost tsa mapato, whereas life cover, life insurance e kgona gore e o thuse gore o kgone go patala dibonte tsa gago, o kgone go patala ntho tsa gago tsa bana ba sekolo, and le gore bana ba salang di-beneficiary ba kgone go iphedisa go ya pele.
Ra khosana ra tle re bone jalo gore dilo di tsana le bo funeral cover bana jalo le maximum payment amount ya bo 100 ke 100,000 jalo motho a ka botsa gore a life cover le one na le gongwe maximum amount o ka re nya re fella fa ga gona gore jano ka ikwala ka go feta mo motlhatlhong ya gore
hona ne di premiums tse o di patalang kgwedi le kgwedi. No, and life insurance okay patala ofihla mo le mo di jareng tsa bo 65 ho ya ho 80 years ntse o patala fela go di lokedi, and then depending on the cover e leng kee so should anything etsala, this is the maximum amount payout e batla go fa yona depending on the cover e leng kang, depending on monthly premiums tse o tlebeng o di patala. Maximum amount of life manang whether ke yona 80,000 or ke yona 100,000 or ke 50,000 depending on the cover e leng ka and the monthly premium so to be
dispatched. Oh yes. Oh yes.
Ko bokhutlong re khosana ra itse jalo gore different companies ba dira dilo ka tsela ya bone. Me fela a ke ka ona le gone gore o ka re he I want to terminate my contract le batho ba me hela ke batla gore madi a ke a patetseng for the past 20 years ba ne ka ntlenya gore ntse ke duela yone life cover.
Internally direct different, and then khona ne ntse ba di tsanga gore ke di terms and conditions le hore motho hanga life cover o tlamile a di check le tsona gore tsang ke batla ho shift maybe life cover ka from service financial service provider ena ke batla isa ena, what are the terms, what are the conditions, are they financial charges, are there any penalties tse ke tla di patalang gona moo, but yona e ya kgonagala gore o ka kgona gore o etse ka nako e le gore o batla go etsa. And se seng gape se se botlhokwa se ke batlang tlhagisa ke le ga o nkile life insurance, life cover, go na le ntho tse e leng gore ga di patalele mofetseng ntho tse ka gore ga motho mohlamong a committile society life insurance ha e no patala, ga o sebedisa dithutefatso tse ka bo di-drugs and then bo sokofala because of the drugs life insurance ha e no patala, ga o etsa some risky behaviour tse o tshwanang le o ya bo di-bumpy jumpy bo di-hiking o kalama di-mountain jalo jalo tse e leng gore di-considerwa as a healthy risk no ke mo leng hore life insurance le lore o batetse ha ba no cover because wena o you know you are only healthy when you are only risky behavior in hore you are involved in
you are in a suicide mission ha re tlhalosa ja ja no re go sana re bone mona ko ntse di fitileng go tlhaga dikgetse tse dintsintsi tsa gore mangwe boleile mokapelo wa gagwe ka ntlha tsone di life insurance tse ja no motho a ka botsa jalo gore a go botlhale gore ga ona le yone life insurance o itse se jalo beneficiary ya gago gore bona kana ga nka hapana le pula wa go bona madi a kana ka 10 million
Hey, ke bothata bo e leng gore re kopana le bona mešha le mešha ke di-chase tse di dulang di le teng gona mong e leng gore ga o tse gore because yona e tlamehile le gore o jwetse beneficiary ya gore okay ke o cover-ile mole or le nna ke icover-ile and tse dingwe tsa batho ba tseba automatically se nna se ke bonang o kare se botlhokwa golo ke taba gore o se ka ba mo jwetsa mole gore okay o tlhola 10,000 or 20,000 a day. Okay, the cover under life insurance, should anything yet have to analyze some payout to the social now.
Oh, yeah.
And then read Taylor into the Philoria, Sepana, because a good media was a little because of the life cover and strategic as well.
Oh, yes. Yeah, Rakosana, I get our utility with the other Tilahum piano, a roller bow or Nigel City Musset to a Massisi, a Kahale, right, or a real or a lecamoso.
Thank
you.
Drinking and driving. Ke yone tlhabe gote o itse ke eng bala di terms and conditions
jaanong re ikeleng tlhoko re tsheleng matshelo a siameng ga e le gore na le di-life insurance
ore ke a bungee jumping I'm covered mosky
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Salwago.